utya eyani akyambuuza nti oyimbye kuki oli lwe nkuba kawuli mwangu wangako bambi okujja sirikiranga nseenene mba neetisse bubaka bwammwe owebbanga okooli kigezaako n'owumba taata omumwa nga mposi n'okwebikka okwenenyamu kankombe mu kyekkobe ekyettungulu kiwoomerera tobiyita byantanantana nze ndiko emiwanzi kugantaala akakanja kondiisa gwe bufumbo bwalema ennyanja okulaala tekitegeeza nti ne muyogoonya zadduseemu weekasusa nnyo amayinja olikubye mu njuki leero gwe mwannyinaze n'ekyovu ntabaala kiki teri mufaaga babulamu engeri gyewagobwa mu ddya owasongola omumwa omanyi ojja kuba ojja n'ebitabojwa baawe yafooma ntaalidde waggwe namwandw agabula eddagala ewange oko ebigenda bubi naye twabula tuleke mulimu ki omutali holide tukusaba tuwummuzeemu wabula tulekera ennamba y'essimu tetulikwetaaga tukubeko zaayo obutwa bwo viira ku kyana kyattule bwosojja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo owoomutima gutugwa musiima ye bw'omulaba ng'onzibiriza zaayo obutwa bwo viira ku kyana kyattule bwosojja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima gutugwa musiima yekumulaba ng'ozibiriza watandika nga asaaga kumbojja nnyawo okufuuka obuzibu osooka nokubyeteka mundabye n'omukazi azaala gumba mbu kijja kiti obwana obubiri mu myaka ekkumi beddu byenna obubenga bubwo obwo obutakufaanana ate n'ekikazi ky'olina ekigere kya kisiraani emirundi esatu ng'ova okukola wano ogwa mu babbi emeka b'oyamba n'obawola lupiiya ne bataziza gwe weesibye ku kikazi ky'ekisiraani singa newooli osukkawo okikinika n'oyitawo amaka n'ogalunga obulukumi wadiba mufumbo kati atojja otutendeke katawa ani yakuwandiika okuwabula amaka gange wagayaala mufumbo naye olineera kye wayiikirizayo mulungi mwatabula kamuko naawe mukujja mu embuto walimo omwana w'omwagalidde weebisse busaasaana ne mukyala wange gw'olangira obubi ku nze naawe yafumbirwani y'omulungi ofumba wa yataasuubulwa kyajja kitya t'okugenda nga weetembeeya zaayo obutwa bwo viira ku kyana kyattu bw'osojja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima gutugwa musiima ye bw'omulaba ng'ozibiriza zaayo obutwa bwo viira ku kyana kyattu bw'osojja mbutansaana tetuli malusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima gutugwa musiima yekumulaba ng'ozibiriza yagalako amagezi abafumba obwosalangawo okwesiga muno n'amatu go nsaba ogalagire obutageza kuwuliriza ngambo bulire mulunda emirembe emakaana bagiyekera tomoni amufunyemu obutakkaanya mulwana ennyo bwemalirangawo mwannyina walemu obufumbo bukyokka n'ojja okututaataaganya otutamiza n'olugambo n'okusojja nga shuga wange osiibuulaba enfumba embyera awaate ebikuta abirekako kigwe yawaatanga n'omala kati ekyaggobya kimufumbo mbwayambala ggomesi n'atanyuma bw'atyo nabanga ali musanda wabula ontuuse wala nsuubira ky'ombuzaayo kungobana mu kika kanteeka etteeka oyo gwe linaanyiga bamisaaliddwa akajanja k'abannyinaffe nze temudda wange kuwabula obujja kunda bawero kambi otasimye bera atabirabe ebikulemo bigumikiriza suubira gye wavuddeeyo jjukirayo ate kasirwa ngambo otyambo nsaba ntendeko okwogera kiringa oba musibe wakulengeza ebifo ebunaayira olifeeriya mu bufumbo n'amagezi g'otuwa gatta bufumbo ye lwaki togeewa n'oddayo gye wafuumulwangaembwa bannyinaffe musaana mukendeeze ku lusiddiiki olumusukawo genga gye mufumbirwa tetujjangayo okujerega babbamwe awangaala ow'omuti ogubala ensimbi n'ebyebikomo zaayo obutwago viira ku kyama kyattuba osajja mbutansaana tebalusu naddakoli okukakasa kyenkugambe tiyagamba nammengo ow'omutima gwe kigwamusiima
www.mp3ugandanmusic.com